exercise there. What about?
Fukuka, ebizibu byenali nabyo na byagenda, sindoza, kitufu byagenda, simanyo bandota, abakweyagaliza nabo bagambe, simanyo inabayitirivu naye tasanze, mama tasanze, ebintu nebitandika bwe biti byebisinga okuva mwe kitufu, oyo gosanze ne batabula bamukalungi, olusi yabera omutufu. Aba kuita malaika bafeko bikate chobuli kwe bacha yeshe ba muita Zekukera kera nyakuma manzala teri ya nsingira mamoyo Omwano no Ketana ebyagana okusinzira ku mpisa z'onkiraba nti tolinga banabankudde oli mulungi ayitiridde sulana ku budde siterete tondeka nga sitegedde kituufu ku luno kondeka tuleka olinne kalango nti wasse omuntu kuteebereza ekintu ekyo omuwala omulungi kabite kabite mutuju kati ate ani alikuwolereza ngaosse omuntu omujulizi gw'olinawo yenze Henry, it's a big out to all of you, you know, member style.